one and only. Baby, you're my type. Nikikosa, I'm sorry, mama. You are my wife. I like the way you love me, mamacita. I like the way you treat me better, señorita. You are my queen, I'm my king. Let me sing for you. Kwacha na na, no, no, no. Give me love, mama, more. You are the one, oh sweetie. Wako na lala, four, four, four. Tena na kaza komando. Na niliwaza mamito. Na ya mapenzi unonipa na anzaje kukonda. Na nenepa, napendeza. Wasi wasi sina mimwezenu napendwa na yeye. Oh my baby, oh my sweetie. Ana manuka twa kizanzibari, uturi wa Pemba. Na akicheka madimpo kwa mbali. Olai nimependa, nimefika kumwacha misiwezi. Kweli nasema, nando yeye alofanya mapenzi. Nione ana usiniache loli, wendo pacha wangu. Fundi wa raha zangu. You're my queen, I'm my king. Let me sing for you. Kwa chana na we, no, no, no. Give me love, mama, mo. You are the one, oh sweetie. Wako na lala, four, four, four. Tena na kaza komando. Na niliwaza mamito. Na ya mapenzi unonipa na anzaje kukonda. Na nenepa, napendeza. Wasi wasi sina mimwezenu unapendwa na yeye. Oh my baby, oh my sweetie.